sembera nina mu mutima ekinnuma maze nakyebanga ddene era ndudde nga nkikukusa kati njagala okwatula naye ensobi tonyigira kuba kijja kukunyiga kuma makazi nyabo ekintu ekinsoyasoya sikikugamba nti oba nkunyoomye kuwa kitibwa ekijjuvu ekikunyiza nsobi mami bino byenzunga ng'empewo kantewukolwa okuba obulungi nsonyiwa sitaani yankema enzaala y'abaana ebbali kati nkusaba onzikirize bajjeyo mbasembeze bakulire mu maka gano awali mami waabwe ne ddadi tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange wano bazaala nzikiriza mbaleete mu nju bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange wano bazaala nzikiriza mbaleete mu nju bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe ensonga ze nkugamba maama tezikwana mu busungu era nkusabye kakkana tusolovinga ekizibu kino mu byonna kye nzikiriza waakiri owala nennyo bajjabo abaana tubasasire balimu okufa obumbula n'ekyokubayita nti b'ebbali kikome kati bonna bananze mbazaala ffe tulina okubakuza nze kitaffe waali atemya yatuzaala mamama nga kkumi era ffenna twakula nga tetulina mu musosole ate nammwe nawulira nti ewammwe baabazaala bwe batyo wano olinawo baganda bo nga bamaama bammwe bawufu kwe ntuukidde okwatula omutima gumbunye essanyu zikiriza nkubuulire twafunyeeyo bebi tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange bonna obazaala nzikiriza mbaleete mu nju bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange wano bazaala nzikiriza mbaleete mu nju bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe nina ebirooto bye nfuna ekiro nga neebase bandaba abaana bange gye bali tebalya mmere kyokka wano tukkuta n'ebigere ne tusindisa era bwebeeremeddewo ne mugiyiwa kasasiro bampulira mulinnumwa era ne mbasasira okukulira mu buyinike eye watali abalungamya mukwanosa bonnyamme owulire bye nkugamba byonna abaana tubaleete bakulire wamu nga bandeemu kye nsaba mukwano mama w'abaana bano bonna baana olina okubakuŋŋaanya enensi bw'etyo bwerina okubeera ffe tulabirire baana bali tujuna mu bukadde bwaffe tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange bonna obazaala nzikiriza mbaleete mu nju bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe tonyiga bambi gwe maama w'abaana bange bonna obazaala nzikiriza mbaleete mu nju bakulire wamu nga bakimanyi kitaffe y'omu empisa ennungi batwale zizo gwe maama waabwe